Tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pāhorangi, nā te ropu Speak Māori, hei āwhina i a koutou ki te ako i tō tātou reo matahiapo, arā i te reo Māori. Nō te ropu Speak Māori te mana whakairo hinengaro ki e nei pāhorangi. E toru ngā wāhanga o e nei pāhorangi. Tuatahi, e whakamārama we te reo. Tuarua, he kiwaha e whakatau kihi. Toru, he tauira kōrero, he tohunga reo. Nō reira, kia areare mai ngā taringa, whakaoko mai, whakarongo mai. Kia na nāo atu ai te reo ki tō whatumanoa, hei oranga mōu, hei oranga mō tō whānau.
Kia ora, nō e hoama, in this pāhorangi, we're going to learn how to negate a sentence beginning with kā. If you've already mastered the steps to negate kei te and e ana sentences, then this should be fairly easy for you because the first two steps are the same, with only the last step having a slight difference. Step 1. Adjust the affirmative sentence structure from this, ka haere au, to this, au ka haere. You are moving the agent to the front of the sentence. In this sentence, the o is the agent or the person doing the action. Ka haere au therefore becomes au ka haere. Now, step 2. Place your negative word, which is kaore, at the very start of the sentence, so you end up with this. Kaore au ka haere. Step 3. The sentence in step 2 is still grammatically wrong, so the last change you need to make is to change the ka to an e. So you end up with this. Kaore au e haere. Kaore au e haere. I will not go. Kaore au e haere. I will not go. Here are some more examples for you to look at and analyze. Ka kai au. Ka reo e kai. Ka kai au, I will eat or I will be eating. Ka reo e kai, I will not eat, I will not be eating. Ka amuamu au. Ka ore au e amuamu. Ka amuamu au, I will complain. Ka reo e amuamu, I will not complain. Ka pouri ahemi. Kaore ahemi e pouri. Ka pouri ahemi. Hemi will be sad. Kaore ahemi e pouri. Hemi will not be sad. Ka toa koe. Kaore koe e toa. Ka toa koe, you will win. Kaore koe e toa, you will not win. Ka tākaro ia. Kaore ia e tākaro. Ka tākaro ia, he or she will play. Kaore ia e tākaro. He or she will not play. Don't forget the three steps, e hoama. Ka haere au. Step 1. Move the agent or doer of the action to the front of the sentence. So ka haere au becomes au ka haere. Step 2. Place your negative word kaore at the very start of the sentence. So you end up with this. Ka haere au ka haere. And then your final step, step 3, is to change the ka to an e. So ka reo ka haere becomes ka reo e haere. Remember our examples. Ka kai au, ka reo e kai. Ka amu amu au, ka reo e amu amu. Ka pouri ahemi, ka ore ahemi e pouri. Ka toa koe. Ka ore koe e toa. Ka tākaro ia. Ka ore ia e tākaro. Don't forget a slight inflection at the end of the sentence, and you will have turned these negative action phrases into questions. Ka re koe e haere, āpōpō. Are you not going tomorrow? Kaore ngā kōtiro e kai. Are the girls not going to be eating? Kaore ngā tamariki e waiata. Are the children not going to be singing? Kaore te whānau e tautoko. Will the family not be supporting? Kaore a māta e haere. Will māta not be going? Have a go at negating these sentences, then translate the negative sentence into English. Tuatahi. Ka tunu kai kōrua āpōpō. Kaore kōrua e tunu kai āpōpō. You two will not be cooking tomorrow. Tuarua. Ka tū koutou? Kaore koutou e tū? Will you three or more not be standing? Tuatoru. Ka whiti te rā āpōpō. Kaore te rā e whiti āpōpō. The sun will not shine tomorrow. Tuawhā, ka hoki mai ia āpōpō. Kaore ia e hoki mai āpōpō. He or she will not be returning tomorrow. Tuarima. Ka ririau. Kaore au e riri. I will not be angry. Tua ono. Ka kata ngā tamariki. Kaore, ngā tamariki, e kata. The children will not laugh. Tuawhitu, ka mene mene te kuia. Kaore, te kuia, e mene mene. The elderly lady will not smile. Tuawaru, ka pai koe. Kaore koe e pai. You will not be okay. Some of the new words you may have heard during this podcast were tautoko, to support, amuamu, to moan or complain, mene mene, smile, tunukai, cook food, whiti te rā, sunshine. A tip I found useful when learning the language was once I learnt a new Māori word, I would never use the English equivalent ever again. You never forget the English word, but you forget the Māori word very quickly. So, even if you're speaking entirely in English, when you come to the point in the conversation where you can use the Māori word, use it. For example, let's go outside. Kei te whiti te rā. I really like your mene mene. It's beautiful. Oh, stop having an amuamu and just get on with it. Our colloquialism or slang term for this pāhorangi is kia whānau mai a ruaumoko. Kia whānau mai a ruaumoko. This is similar in meaning to saying, when hell freezes over, it ain't gonna happen, mate. Ruaumoko is the Māori god of earthquakes and volcanic activity. Ancient Māori narratives tell us that at the beginning of time, the Sky Father Ranginui and Earth Mother Papatūānuku were joined together in a marital embrace. They had many children who eventually decided to separate their parents to alleviate their living circumstances as they were caught between their parents, cramped and in darkness. At the time of separation, Papatūānuku was pregnant with Ruaumoko. Because of the stress caused by the separation from her husband, Ruaumoko remains in her womb, the unborn child. When he moves, an earthquake occurs. Let's take a look at some examples of how we might use this kiwaha in everyday conversation. Hey, you reckon the Warriors will win the NRL this year? Kia whānau mai a Ruaumoko. Papa, Mama, can I buy a car? Kia whānau mai a Ruaumoko. Hey bro, you going to have some more drinks today, e hoa? Kia whānau mai a Ruaumoko. I had enough last night. Let's now have a listen to this translation by Media Simpson. This is June the 20th. Ko te rua tekau tēnei o hune. The Māori Writers Guild extended a welcome to us to assemble at the Anglican Church, Te Ao Marama. I pōhiritia mātou e te ropu kaituhi Māori kia hui atu ki te whare karakia mihingare Te Ao Marama. Beside St. Faith's Church at the Papaiōru in Ōhinemutu. I te taha o St. Faith's, I te Papaiōru I Ōhinemutu. Te Ao Marama was directly in front of Tamatekapua Meeting House of Te Arawa Tribe. Kei mua a Te Ao Marama I a Tamatekapua, te whare puni o te iwi o Te Arawa. Some of us arrived the night before in the misery and height of a blustering storm. Ko etahi o mātou I tau mai I te pō o Muātu I wāinga I te karawhiu o te marangai o Tāwhiri Mātea. However, today dawned beautiful and there was no sign of the storm from the night before. Kāti, no te aonga ake I te ata, he a tāhua. Kāore e whakaponohia he āwha I karawhiu I taua pō. The purpose for our coming together was to pen a book in the Māori language. Ko te take I karangahi ai mātou, he tuhi kōrero mō tētahi pukapuka ki te reo Māori. To be launched in the year 2000 as a gift for future generations. Ka whakarewa hia a te tau 2000 hei taonga waihotanga ki ngā uri whakaheke.